Live kone la mi live kone le yoko. My baby is a bank of mascara. My baby is a bank and funu uba kone na mi. Embusweni wamaskandi wonke bafuna Embusweni wabasebenze kanzi Abantu abadumile ngifuna ukubizwa ngibona nami Amanema unelami igama lami Hayi baba Umaskandi abanemali ngifuna ukubizwa kubo Anizwe Elele Ubo bonke bahamba ngezimoto
zizo
Unokutholakala manje Abahamba ngezimoto nami ngifuna ukuhamba ngayo Yemadodo Yemakameno maskandi bonke Magbizo maskandi abahlelekile
khona Ah Yebo khona
Una magbizo kuma festival ngitholakale
khona
Yebo
khona
Emcimbini ngifuna ukutholela mi
kamo khona
Njengabanye
Yebo khona
Magdalena nami nginyeza
khona Yebo khona
Mabe jabula balandile nami ngimemeza
khona Yebo khona
Memezane la mika balandile bami
khona
Memezane bafethu memezane
Yebo khona
And memeze nithi bahuphe ngizwe
khona
Ibe khona na kwaba menyezwa
Ibe khona na Ibe khona na Ibe khona na
Bomaska abahlala endlini enkulu
Ibe khona
na Ami mfuna ukuba khona lapho bafuna
Ibe khona na
Ibe khona na
Ibe khona na
Ngibe khona na Ibe khona na
Ibe khona na
Unokhlala emzini obizayo
Ibe khona na
Njengomaskandi wathumile
Ibe khona na
Nami ngifuna ukutholakala emlandweni
Ibe khona na
Wabacula wathumile
Ibe khona na
Libizeni wabathumile la mipha
Ibe khona na Ibe khona na
Awungikhathele ukule mshado Emina ngikhathele ukucula kuma baby shower Emina ngikhathele ukucula emgcwabeni hololo Emina ngikhathele ukucula esicakini ekhaya Ngicela nibizela migomo yeah Nibizela nibizeni madoda uJehova Unokubizwa kwabadumile abaculi la Ngelami igama litholakale nami Sabethe ngibheka i-post lutha like la mika Kanti yini ngame Sabethe ngibheka ku-TV angiveli nakancane Yeah madoda Hey awuthi ngiyeka Oh no no my show